Amabulego bamanyi okubula muganda wammwe basuulidde nnyo giriwe gye gyonnina obulamu era n'obwongo okufaanana gabwe wadde ne mu mateeka amasawo batera okikola omuntu afunirwa liibu alyoka awummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo nange mbadde waka kuluno muganda wammwe muganda alonga eryo iva oluweddeko ngibase gamba gitaka tubulonde bannange kandi ekiwumbuza omulamu kwe kupulaninga ebijja wano omukuyimba woti wali asawula abasawo babanyaga sente okuyimba waliwo okuyiga eyo gaddeko kuno okuyonkera eddala ngaffe kyetuva twawolwabalabi yonayimba tonanoonya sente kati ddala olimba ojakulaba timujje mundabe ndi mu ngeri ng'eno songa okwagala teyakukaka abantu b'ensi eno baawula ekibanguyira sulwagwa n'atobya ebisubi ekimpooza atyo natuma tayiranga nkuba kyokka weewuunya tatotoobaza essanja nange kyenva siduma nakitya nga lwaki kalwolwo nga battukanga ente baana ba kitanga bammanya ebisoko ne bwe nkomaawo munkakasa enze basudde ayimba amakulu wadde saayagala mba ekyo kikola lwakuba nkimanyi mirembera mutya nno bannange yobunene ekyobwavu kibinno bannange omuntu akuumi obwavu kyabeera takugambye ki buli muntu yandifunye ensimbi ekintu ekya tekizibu nnyonnyo yagala nnyinyonnyola obwavu omuyumba baavu bannange omanye ekikulembera omwavu basunguyira entondo n'ebiringa ebyo omwavu kyagula olukumi omugagga kigulanga bina kubanga n'aguza omwavu amulamulira nnyini atunuddeeyo omugagga ssaayo omutima ku byapa byamulamulira musuubira obbigula naye gw'obanga amumenya babamanyi mukoma mukebera olowooza obeere nga alamuza anaatunda yakulengezeza dda osasulanga omulalu kunsonga eyo abakunjulira omwavu lwafunye omukazi zibawaayiriza be bapaasa n'ebbeeyi ayoola najjuza ekibatu nawaayo ng'aweze ne ku nsingo abantu baffe twali tubawo olukumi ne gw'owadde n'akusiima na nnyo nnyo omuntu akuumye obwavu yongerangako kiba kirina kumala omwavu gyasookerako okubulwa omwavaalira ensonyi omusanga mu nsi ki n'empisa tebalina abaavu baba b'ekyawamu ngobba mu masente katonda yabateeka wakiraba n'abammira ddala nga kiva mu ntegeka omwavu kaalonda ekkutiya ziggwawo n'adda ku ntegeka ya muntu bannange chabu wazo mwavu Nagala nchikutegeze kati Olioko ya ulo mwavu Mba wate chifana nchimula kesente Mwavu lwafunya masanyu Aja mukazi nkani njini gakola Ero mwavu lwafunye sivi Abera ya galumbanya Adaba singa yobwavu We unyewe basinga nokazana Ninjogere no ya pechi Na baba kubire Kutia babu baba na maji Umwavu tanji wa mikoro Saba ya kare sunga Kenda njikuwa Ingoeza gulo umwavu Zivira za itu wakota Anjo umwavu lwala yorugu Kacharula mzakao Kato ya tetenga nyisimi Wera doku sobulu dugula Bambi wazi mkile nsipi Abambazi yezu mbabazi kwa kota Kanulwezi kukua wafunyi Evi kabila ranyo nyo Jagaluzi zinkanu mwavu Awatundu evi nwevi wera Kujaku seka nyevuli mwura Yoko kuitu mwava wakujereze nyo nyo Chabu wazo mwavu Jagala nchikutegeze kati Yoliyoko ya ulo mwavu Bawati chifana nchimula kisiti Mwavu huli mwevi soko Mbinji njone mitendereji wera Oliwa ya mwale simbi Katali nepulani ya siti Bande vanyumiza kukulaba Babu ategese wali wafunye sende Beba tandikira woku chiri Kaya chari nzuzifuna Ate wali waya vwalo wongo Kani wafune kutia ya sende Mabenji kachino beba buna wasao Baba karaba wambulure Ate wali waya vwale shinene Nagate vizibu vyombiri Nagulwa siriji na magezi Habibira kabiba bunye nyo nyo Ate wali waya vwala maisa Gatara yani kunye sente Naya lumpuru nefutwe njiji Mapa waiza mujuna Kusana vanaba vwalo mubisi Kambula mwenge jeji wangu ira Batewewa nonye zizimi Yabasa katapiti Kaloli oku kuito mwavu Omu wabiranga na gata Zitembambe yukemi sana Unangene chido nekumera mchio Neke mkwa sinzo kukalia Ndoza nyusi sigara mbanga Bananga bambe simi Chizono na chela kane munda vika Elambe mbe simi Kwata utiribi wechi Tewunjika sisi mabakazi Watina bata miragiri ya kuli Naveka bajembe la mchibuga Nave mbondo mjulile Na wale kisija kwenyambe Matisa batu kuma nyitaribi yangi Kusura no mtombalile Kweza tulaba mjulile Kukunzibe tuwala na babiri Tuwala nubwa mbozi na tatuwa galiza Mwavu kawele mtu mulaba Diego mbelaba zate babana Mwekanye zate mwauri mwimi kuya Mwande mwajifana njifana ni mama Zomwava manito mnimba Nidobu nidobu mtekeze nyo Watine mbita na mba manji Tio ya menye kana ya menye kera wiri abasinga yobwavu empaka bazagala nnyonyo nattala ezikwata ku nsinga tobasekanga munnanga obwavu butabaza butyo obwavu bwaluya omukazi bamba buno bwe babazaala nabwo amufirwa nasawo mutala oluttiza emisiri naano batakyayinza yate nkugamba ekyobwavu olaba bulumafaaza songa mu bigote yasasula naye eriyo abagagga bamu bavuga benzi n'abigaduula ezikubiddwa ebiraka ndowooza kakati nkunakakasa obwavu tewali abuloga bwamu musaayi nnyini bwazaalwa nabwo abeere muto omulaba yegombeera abazadde b'abaana mwekkanye ezadde mwawulemu emiguya awadde mu kifaananyi ekifaanana emmamba kati abawulirira ebinyuvu ebiva mu kamwa ka bbaasu buli muntu atandikewo olutalo ng'alwana bwava alemu obutajjawe kabuulirwa ofunye ensimbi mu mutima okola ebbanga bulirwe enfunya ekikumi amakumi asatu ziba zigenda wano wegwe kirenye okukola yakuwala ebya mungu ate gwakoze nga bwe ŋŋambye ojja kwevugira benzi wadde obwavu tewali abuloga bwamu musaayi nnyini bwazaalwa nawo wabula tubutwaleko mbasawo ewaddu kitakwekolera bageti yali balemye okuwona bakulindirira nfambi naye okuyitibwa omwavu abukuyisa bakugumya ennyonyo wadde abaavu balina entondo ku bino temuyomba bannange ennyimba bikyo n'abangi ate sisosola kimbaleka ebweru ozinnawuliraga abaavu okugereza mu nsi eno emukulu be balina obutebe obw'okumwanja bagagga balibeereeyo kaluba bwe kuli mu kale kamwabaavu omuliro gwammwe kumogere eno ku nzi tewali ttaabu abali bewala muli tuweereza otuzi zisemagula bbaasi bululinze nayimba ne bbaasi sulagga bwolumu e masaka nineggana ly'abakazi ekirungi n'abaana